giving us a new song, a song that gives you praise, a song that worships you, a song that is only worthy of you, a song that glorifies only you.
Tamanda inu inu ngati mwanga igani mo nyimbo yo tamanda inu inu ngati Tamanda inu inu ngati mwanga igani mo yo tamanda ngati mwanga Tamanda inu inu moyo wanga ukale salimo yo tamanda.